This is an MUT Radio podcast.
Suga. Hey, what you're doing? I'm not in Togo. I'm about to stand there. I'm taking a hot tub. And tomorrow, I'm going to go to Bingelele. Lithiwa ngingcwenga iphimbele ingcwenga nkosazana sibona ngike ngaposta lana ngasho ukuthi namhlanje ohlolweni lami ngizobe ngihleni nawe kunomlaleli ohlele ekhaya umlaleli oseresi umlaleli okuphi nakuphi lapha esilalele khona ngithema ngisho ukuthi hayi ngizobe nginothande kaHadebe namhlanje owaduma kakhulu engomeni ezithi wathi no na kanjani ngizobe ngihleli ngilalela mhlambe Mhlambe nje tshela umlaleli ekhaya ukuthi njengamanje ubani uthandeka udabuka kuphi ufunde kuphi esakhula ukhule yaziwa ngani
Uthandeka intokazi yaphansi eHigh Flat ehloko zesigodini sankalokazi la ngiphuma khona Ngikhuleke ngifunde amabanga amaphansi ngwafunde lapha esikoleni eSoviyo bayazi abantu basenhlangweni la ngikhulele khona umculo ngoqale ngonyaka 2009
2009.
Yes.
Yeah.
Kanti umsebenzi wokuqala i-album la ngikhiphe khona, ngikhiphe ngo 2015 eyayithi bayeke bahleke. Ngiqale as a backer and main abaningi bayangazi ke ngomeni zabantu babengizwa lapha ko Maduna.
Yeah.
All in that kumete baningi abantu engisebenzisane nabo kakhulu. Endimeni ama artist kakhulu bengibhekala ka gospel kakhulu
ungakaculi wena nje ukuthi ube yileader wena oh yeah.
Sebenza nabo Nhlakanipho as a backer. Lago gospel.
Yeah.
Kodwa ngithengwe nje 2015 ngathi ake ngizame nami ukuthi manje ngizimele nami ngenze umsebenzi wami. Ngakhipha gospel maskandi lengakhipha khona u 5 song we gospel aphinda ngakhipha 5 song we gospel maskandi. Ngoba ngangifuna ukubona ukuthi ikona kuphi mhlawumbe ngingisebenzele ngoba bengikuthanda kokubili. Kodwa ngithema ngikwenza ngabona ukuthi lokho kuhamba nesigcinci kuyangisebenzela.
Ku gospel maskandi.
Yeah.
Mhlawumbe ke masiqhubeka nje intoni le yakususa ku gospel yakuletha ngala ku maskandi. Mhlawumbe eyakwenza yakukhuthaza ofisa nokuthi mhlawumbe ubani lobukela kuyena ocula mas owathi usacula igospel yena ecula maskandi ubukela kuyena wasuthi no angiphume ngala ku gospel ngize ngala ku maskandi. Kodwa bese ngiyayihlanganisa lento ngelinye lamalanga ngiyafisa ukuthi ngifinyelele kuyena noma ngelinye lamalanga ngiyafisa ukuthi ngifane naye noma ngicule naye ngeli nyilanga
eqinisweni nje makhuluma iqiniso into engisuse kakhulu mina igospel ngicile isikhathi eside kodwa into engisuse kuye irespond yabantu bengithi mangidlala umsebenzi lo igospel maskandi ngibona ukuthi akufani noma ngisuke ngicula igospel
igospel yodwa
yes mangisuke ngicula igospel yodwa yes bayayithanda futhi abantu bayathinteka kodwa bekungisebenzela kakhulu ukwenza igospel maskandi kanti nami vele lento yomaskandi bengivele kuinto engiyithandayo
Uzalole kuyona lento le.
Kakhulu ke ngalapho ngishe muva la ngisiwakho.
Mhlambe ke ubani mhlambe obuthi mucula uzibona ukuthi yabo manje ngiyafisa ukuthi ngifike kulizinga la lo muntu lo noma mhlambe ngiyafisa ngelinye la ukuthi mangicula kanje kube khona umuntu ozongilekelela engomeni yamangene acule kanje ofisa wethu ngelinye lamala ngiyafisa ukuhlangana naye ushaya ingoma kuphuma ingoma nenkosi phakathi njengoba ukwenza njengamanje usawedwa mhlambe ngelinye ilanga bani lobufisa mhlambe ukuthi usebenzisane naye nje usakhula noma usafika endimeni
okwami kuthe ukuhluka anginaye kwamaskandi kodwa Dr. Rebecca Malope ngiyafisa ukuthi ngenyilanga kube khona umsebenzi kuthiwa ngikwenze naye.
Twethandeka featuring Rebecca Malope.
Yes, yebo, yebo. Ngiyakholelwa futhi into layenzayo.
Akusho wena kusho ivoice yakho.
Bona manje nje ngikhule ngibalalela futhi engasho ukuthi ukubalalela kungitraine kakhulu ukuthi ngibe lo thandeka oyeyo.
Right, siyazi ukuthi endimeni ke la endimeni kaMaskandi kuneyingqinamba eziningi. Mhlawumbe uhambeni lakho njengoba usuthande kahade bewaziwa namhlanje South Africa yonke, iziphi lezi ingqinamba othe wadlula kuzona, wabhekana kanjani nazo, mhlawumbe nolalela umlaleli ekhaya usafisa ukuthi ngiyafisa ukuba umculi, ngelinye ilanga umculi we-gospel Maskandi, iziphi mhlawumbe ingqinamba angayilindela wena okwazile ukuthi wabhekana nazo wadlula kuzona noma okwazile ukuthi udlule kuzona, udlule kanjani kuzona?
Eh wathinta indaba enkulu bafo izinto engidlule kuzona ay angazi noma ukuthi ngidlule kanjani ukhona la abona ngo 2019 bengithi ngiyawuyeka straight umculo kodwa manje thi ngiyawuyeka bangilani
yazi wangikhumbuza enye ingoma zakho ethi ngiyawuyeka umjolo musu ngiyawuyeka umculo manje angisazi ukuyeka konke
ngiyawuyeka indlela ebengilimale ngakhona emculweni nendlela izinto beyingahlangana khona bese kunesikhathi eside ngikhona endimeni andingibona ukuthi abantu baye izinto engiyenzayo kodwa kiyeke phambili
ya
abantu abaningi bayamaza uthandeka behamba ama rank eThekwini ehamba promote zama promote umculo wakhe ecula ko market ecula ko workshop yonke indawo bongithola ngisho ko mpangene ema rank noma abe uphi rank ebengihamba so umuntu osafisa ukuba iartist engakusho ukuthi la endimeni into efunakalayo ukuthi kufanele ubekezele wazi into oyifisayo noyidingayo
ya no no nesibindi nje nokubekezela
isona futhi monge nasi sibindi ke kuzulunge yobe nesibindi
yazi ngaphambi ngoba nje siqhubeke ngiyafuna ukuthi singene la khona sesifuna ukubona manje ukuthi ungambuza ngengoma esanda kuyikhipha or ialbum sengifuna ukubona ukubuza ukuthi ngengoma esanda kuyikhipha noma ialbum bawuthola kuphi umsebenzi wa zonke lezi zinto ngaphambi kuba singene kuzona kodwa ukuthi abalaleli balindele ini kwena noma bazi ini ngawe noma mhlambe bangenza kanjani ukuze bathole ingoma zakho noma EP yakho uthande kahle kahle unani njengamanje nje obela emsakazini uzothini ngaphambi kwabo singene lapho ngicela sithinte nje ingoma yakho eyodwa isithembu sizinqamula phakathi bese siqhubeka nenhlolovo yethu sigunyamathi nje ngayo
ulalele ushuni wengoma no King Africa kanye no Buti omncane
akekho umuntu osithanda isithembu yase ngibone kahle akekho umuntu wathi nje ngiyafisa ukuba sesithenjini umsele kuyedwa akekho amusele kuyedwa akekho omunye ungafa akekho umuntu othanda isithembu kwa mina ke mina ngumuntu osilisa nami angisithandi isithembu kodwa ngumuntu osilisa
yaqabanga isithandi isithembu cha ize liyabuya
hayi angisithandi isithembu
mina ayibuyile ngeke
lutho lutho
akwenda ke beke ngibone sele number yakho awuzange
hayi muzu ungakhulumi ungachazi Right. Okay. Ake siqhubeke mhlambe sixoxele umlaleli ekhaya ngalomsebenzi. Nasi sithembu siyasizwa. Naku wangishela wazi siyayizwa ingoma ziyatrenda kakhulu enkundleni zokuqhumana. Yini lo ikhiphile album iP ngoba phela ngeke ngisho ukuthi singini wase sidlale zabambili. Album noma iP sike sizwe sixoxele umlaleli ekhaya ukuthi kwenzakalani ngothandeka Hadebe njengamanje nofisa ukuthola umsebenzi wakhe angaqhumana kanjani nawe angawuthola kanjani. Lezo zinto lezo sike sixoxele umlalelo olalele nje manje kakhulukazi nje yasise mangosuthu kuMT Radio amaresi alalele wonke mfowethu amaresi ayixhasa kakhulu umculo kamaskandi njengamanje sike sixoxe nje unabo ukuthi umsebenzi wakho utholakala kanjani kuphi yini lephumile album noma iP yini
umsebenzi engokhiphile ialbum enengoma ezu 10 iyatholakala yonke indawo online kuzona zonke nje idolo ekhona online zidayisa umculo uzoyithola isihloko sayo sithi wangishela wazi usesha uthandeka Radebe not Hadebe uthi Radebe
Radebe
yebo wangishela wazi uzoyithola lapho ingoma ziphelele ze 10 kune insizwa lapho engihambisana nazo lapha kule album kukhona umzukulu kwenye ingoma lapha ethi musu confessa kukhona umzukulu kwenye ingoma ethi ngiphumile kwezothando kukhona ujumbo lapha sithi nombolo sithi sicela ukufonela laphezulu ngoba inkinga zisixakile
ya hey mhlambe abafisa ukuthola kumsebenzi kaThandeka Hadebe bangawuthola kanjani mhlambe abafisa ukudownloada noma abafisa ukustreama noma bafisa nje ukuthenga ama CD akho nama CD ngoba siyazi ukuthi njengamanje into esidume kakhulu ukulalela online is ama CD asephelelwe isikhathi noma asephelelwe isitayela asehle nje ehla ngokuya aya ngokuya asephelile kunaloko sekuba khona ama USB mhlawumbe umsebenzi wathanda Hadebe bangawuthola kanjani mhlawumbe abafisa nje ukuthola ingoma zakhe
ngicathi njengamanje indlela ekhona ukuthola umsebenzi ukuthi bawudownloade ezitolo lezi zi online
online ama CD awekho
ama CD awekho
ama USB
but bakhona abantu ababhukile abacela ama USB engisafuna ukubona ukuthi bangakhi bese
ngiya yeah, inani labo
yeah.
Okay. Mhlambe ku enkundleni zokuqhumana ke mhlambe sesiphetha nje sesigoqa nje kuyinyanga yamadoda futhi khona umyalezo mhlambe uqala ungafisa ukudlulisa eSouth Africa kuyinyanga yamadoda ukuthi iyuphi onako wena ofisa ukuthi amadoda angathi nahlonishwe ngalokho. Inyanga yethu phela le iyezini.
Cha ngiyabacela impela ukuthi odade wethu babaphathe kahle obhuti bethu.
Ngakho. Kodwa uyapi?
Obhuti bethu ngiphi ingoma laphethe wangishela wazi ukuthi kune ingane ningabayekiswa futhi banezingane. Bafundile maphuthe nabo. Bomtshelezele ngale mthathu ukuthi ayashiye ekhaya.
Ithatha nesihlahla.
Kombo.
Hayi ngiyezwa. Ngiyezwa ngizwa kahle. Mhlambe ke abafisa ukubhuka nabafisa ukuqasha umsebenzi wakho bangathola bangakuthola kuphi ke wena uqobo ke mhlambe la utholakala khona inombolo zakho yonke leyo nto leyo nenkundleni zokuxhumana.
Enkundleni zokuxhumana lapha ku Facebook ngikhona nguthandeka Radebe nje kuphela ku TikTok ngikhona nguthandeka Radebe 23. Bese i-email ongayithola ilugaju@icloud.com.
lugaju@icloud.com. Mhlambe inombolo ikhona abangakuthola kuyona. Sacela simemezele ngoba futhi ubalalele nabahleli bemicimbi balalele kakhulukazi la ngigabe ngemangosuthu mangosuthu iyayenza futhi imicimbi kakhulu yabaqasha abaculi abaningi ibathola khona lama kunama interviews ngoba akona umasikandi kuphela phana nezinsuku yikhona ezinye inhlelo masiphume nje izongena i-top 30 kuzisho ngeziqhomo nje kanjalo mhlawumbe inamba bangakuthola kuyo bangaqhumana naye bangathola yipi
ithi
068 280 8543. Ngicela siphinde ukugcina
068 280 280 8543.
Ngaphambi kokuba siphume ngisacela ungivezele la ukuthi ngike ngabona mangithe mangibheka kwi biography yakho kwi artist profile yakho ngabona ukuthi uthandeka hadebe uke waba nobudlilwane ne IDP mhlambe umdlalwane bakho ne IDP busakhona noma lokho engikubonile akukona sacela nje uveze labalaleli ukuthi kwenzakalani ngo hadebe ngothandeka hadebe ne IDP
IGP
sorry yeah
hey bafo lezi ndawo kubuza zona okay ngingathi bukhulu ubudlelwane bamnayo noma mina ngingasebenzisani nayo ngqo ngisebenzisana nomphathi ubaba Zuma ophete
umphathi wayo
umphathi wabo bebonke yeah uyawazi bafo
ama artist akho na ngiyawazi okhuzani osikwelitu omkhulekelwa yeah
usiphesihle
yeah
ngisebenzisana nabo kusho ukuthi njengoba sonke siphethe umuntu oyedwa ubudlelwane bukhona
okay uthandeka hadebe ophethwe ubaba Zuma
yeah
kodwa uthandeka ubaba Zuma ophethe iIGP uthandeka hadebe akekho ngaphansi kuIGP uphethe umphathi weIGP
ake ngiyibalo lento babaningi yabadikele ubaba Zuma mhlawumbe unamakampani la ko 6
oh maningi
angaphansi kwakhe ilugaju lengiphethe kusa enye amakampani wakhe khona namanye amakampani akho abakubabone mhlawumbe ebhaliwe lapha kuyigcwalisa ipicnic
yeah
ikuswe kwama athi
amanye amakampani zakhe
ubaba uZuma uphethe uKhuzani
yeah
uKhuzani uphethe aboSkweletu lapha ngaphansi kweIGP okushuthi uKhuzani ake kwaphansi kweIGP nami ake ngichazeke
oh yeah asengiyakuthola
ikho phansi kweIGP ngisebenza nobaba uZuma
sengiyakuthola kwayichaza kahle nomunye ngelinye ngabe uthi manje ngibuza bese ngiba nayo impendulo egcwele ngizwe ngomnikazi wendaba afuthi asikhiphi ke kanjalo mase sikhipha ngaya sikhiphe nje kanjalo ulici kuligagu sikhipha nayo ingoma yakho uhamba nomzukulu uthi confess ngicela nje ugibele kona kancane yaphambi kwesidedele
This is an MUT Radio podcast